chipupute.
Hey, I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello.
It's the kids, baby.
Uchawi ndele wala ndumbani baba
yetu mkombozi
mwanao naletewa kasumba o baba
yetu mkombozi
Mungu kwetu bongo mani kizipata hizo mani unachuki wakino manoma vinanza misilani kudadade kudadadeki unaocheka nao au ndio au marafiki feki
rafiki feki
kudadade kudadadeki watakulisha sumu hata siku ya kukulisha keki hawaeleweki
kama tupo bongo mani
yeah.
Kama tupo bongo
Dar es Salaam
kama tupo bongo mani kama tupo
bongo Dar es Salaam
kama tupo bongo
ah.
Mani kama tupo bongo mani kama tupo bongo mani kama tupo
bongo Dar es Salaam
kama tupo bongo mani 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 kama tupo bongo mani
Puppy boy, what's up?